Sami ngiza kubhalela incwadi funa ubuye ekhaya uma lo akwazi wo sithandwa sami malokazi sithandwa sami Ngiza kubhalela incwadi funa ubuye ekhaya uma lo akwazi sithandwa sami sekuphele nomkhondo kanye nethemba mhlawumbe uyahlaba Awukho ekhaya uyeyiwe kwazi sithandwa sami alokazi sithandwa sami ngiza kubhalela incwadi funa ubuye ekhaya Ndiyeza sithandwa sami Ndiyeza kuwe Nasendixolile Ndifuna ubuyela ekhaya Yekho omunye Ondibamba njengawe Hey Ndiyeza sithandwa sami Ndiyeza kuwe Nasendixolile Ndifuna ukubuyela ekhaya Angekho omunye Endimthanda njengawe hey. Sithandwa sami Ngiza kubhalela incwadi Funa ubuye ekhaya Sithandwa sami Sithandwa sami Alokazi Sithandwa sami Sithandwa sami Ngiza kubhalela incwadi Funa ubuye ekhaya Sithandwa sami Sithandwa sami Sithandwa sami
Why you decide to go there?
Gizenga. Hey, manje inkinga ukukhuluma amazwi. Hey, ngibona ukuthi angihluli, ngibona ukuthi angishaye ingoma. Mhlambe kuyoba khona ithuba lokuthi kuthinte.